nifanyeje?
Mimi ni nani kwako mama? Ninakweta ata Uganda
Bibi yangu nakulia we
Ninafika Tanzania
Mezi wangu nilifanyike
Ninaingia Nairobi
Bibi yangu nakulia we
Bibi yangu nakupenda
Mezi wangu nilifanyike
Bibi yangu nakulia
Bibi yangu nakulia we
Mimi ni wako baba bato